Touch on the beat.
Sadko wakishua. Yeah. Sije nikatili nikapatwa na mawazo mpenzi. Usije moyo wangu kwa uzima mama. Uzima wako jua mwenzako unanifariji sana. Mimi mboni mboni. Sometimes una mawazo najiona miwa. Mfariji ni wewe. Unanifanya kila siku mimi napata hali. Love you, hey, love you. Hisia zitakufa juu yako. Kama ukijaribu kunicheat, cheat. Itakufa juu yako. Everybody know me. Wanajua na kupenda no man mwingine sioni. Like that, show me. Natamani unipende zaidi jana ukini miss, just call me. Ila wewe, unanifanya ni enjoy mapenzi mama. Ila wewe, bila yeye, kwenye sayari ya mapenzi na kosa furaha. Bila yeye, kama kujaribu kunicheat, cheat. Itakufa juu yako. Usijaribu kunicheat. Usijaribu kunicheat. Usijaribu kunicheat. Usijaribu kunicheat.